onon kettini sigilaji studio kalangu eɗen gondi jamɓe joyi wittoreke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hama jangan tawa nani ko e kibaruji moɗon. E nder koye kibaruji meɗen mbiyeteɗo Moussa Momini germe ko hoorejo fedde 16 mars, nonni depiteɓe gaɗi hawride hande subaka o baɗɗe moƴƴintingol ɗoendal lawol laamu kawrigol arsu ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana dow filla ñalande ittanande leydi meɗen gam batte yolbinande hokkoɓe habaruji nder golle muɗum sigila no nde batu watte. Kanto woni ko kantirten kibaruji ma e fulfulde. Kori jam hirtemon yerno kaliranomi o e nder ko e kibaruji maɗo Moussa Momini germe ko horojo fedde hawjinde jonde ɓiɓɓe adamaɓe e arzuku mu'en winditirtede sezogo o gorko ni mbiyen latiɗo enda maayi kenga jurato enda gallure paari leydi France caggal nde o nawano. Odo ni latake sogeru mawdu nder leydi meɗen Niger to layeyi o latoyiɗo enda ɗum woni ardangal nokkure no wiyeɗo enda mawɗo tama zormo sogeji leydi meɗen Niger. Woɗi duni fa hande o latake ɗo enda ministre kawjiɗo nder reedu leydi illu nder duuɓi 1999 nder ɗum woni laamu sogeji wiyetenguɗo enda CRN. Ɗum doni mbiyen caggal nde o yano ko mbiyete ɗo enda powtiri entere, noonni o yehi o naati ɗo enda ɗum woni nde lawol politique to ardi parti biyeteɗo ANDP zaman lahiya fato waɗi ɗo enda nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e goho cuɓagal horejo leydako e mo yehi o yehi yeeso parti o. Kanko duni illu nden Moussa Momini germe koye ko latina ɗo enda horejo suudu sésogo ɗo décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e goho to yehi o notoye jomiko. Mbiyen ni leydi meɗen Niger noddi ɗo enda mawɗo biro joɗanigo leydi Libi tawaɗo ɗo enda jonde gallu meɗen Niamey batte ɗum woni mettorgal ngal horejo leydi meɗen Niger Mohammad Issoufou nani sanne dow filla ɗum woni ano coggu ɓiɓɓe leydi Africa latiɓe no tawa dillan leyɗe men Niger leyɗe men ɓaleɓe yahde leyɗe tubakoɓe ko wonno waɗe to enda nder leydi Libi. Ɗum doni o windi dow ko wiyete ɗo enda e internet noonni Twitter makko Ibrahima Yacouba ministre leydi meɗen Niger kawjiɗo muraduji leydi mum e muraduji leyɗe janane o holli ko ɗo enda ɗum woni ano ɓe nimɓe latiɓe ɓe juuɗe mum tawa ley lati coggu hano ɓiɓɓe leyɗe Africa gongu gaɗe ɗu ɓe jehan ɗo enda ɗum woni ɓe jukke. Horejo leydi men deɗe Niger du yehi hawley ɗo enda ano e hawrinde waɗetede woni leyɗe men Africa ko wiyetede Union Africaine ede leyɗe tubakoɓe ko wiyete Union Européen waɗore to enda nogay yaade 30 lewru novembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi to enda Abidjan leydi Côte d'Ivoire haala kano haalayte dow filla ɗum ko mardinimɓe gondo gaɗane. Mbiyanni e nder kibaruji meɗen ni hannden subana woni ko suudu assemblé ɗum woni deputéɓe jehi kawroye subana o gam batte ɗum woni moƴƴintidde ƴeewitaade moƴƴintigol ɗiɗaɓol dow filla laawol laamu kawjigol kawrol arduko golliteɗo ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗiɗen. Ɗum doni ko mbiyeɗoenda dow milliaruji ujunere e capanɗe e keme jeɗɗi e keme jeetati e capanɗe joyi e joyi e millioji keme tati e jeegom e ceede dollar mbiyen ɗo enda hanano ɗum yotto ko hanno ɗum laato yottake ɗo enda ano ko mbite milliaruji hem ujunere e keme jeenayi e sappo ceedeme sefa. Ndenni hano ko hani gollirede ɗo enda mbiyen do milliaruji ujunere e keme jeegom e capanɗe joyi e joyi ko hewtina ɗo enda. Bandimin Habibu Garba nde tawa tawrinde subana o.
Deputéɓe hemere e sappo e jeɗɗo kay won ko yehi yardowi noga e tati konna mbi jarraki dow ngol ɗo laawol ɗum wonno laawol ɗiɗaɓol koƴango do fiɗɗo moƴƴintingol artugoltirteɗo ko duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi ɗum enda. Ɗum waddini ko fawari joni kamɓe deputéɓe jaaɓe yardowi dow ngol laawol laamu ɓe mbi ɗum ɗon hokkan gomnati on enda ni hono fondu tudde kullantareɗen enda fadde meɗen yettowa duuɓinaɗe sappo e jeetati. Murtala Mamoudou Borejo fedde député wiyeteɓe le démocrate nani ko haali
la ratification d'aujourd'hui
moƴƴintinol laawol laamu kawjingol karro zuko dat ado handed o gan holude lamdi no. Gomnante bi jawdi beidi tirdi komi laino moitol chogu kule chudi chalari gadangol o kwe gomnante jami mo intigol wade leilawa lamungol. Heba nimpe nata le kodubu jina iti esapo ejetati nam.
Lua retifikatifu di finance.
Isufu isaka horje depite be zanzan lumana bengalado lam bedumbi gomnante on endan onina yahana warta ido gole gwate enan dene duon gole de chanaki tannon.
Le mauvaise pratique budgétaire.
Che de jawdi leidi gollir tete obwondo lungwartani lamu jeti dapa hande o rafi lamu rakino wo diri kampe torra arzuku leidi latido dunsuli hande pipe leidi men.
De notre peuple.
E do lao lamu naro fila jawdi goltirina kodubi na de sapo e jetat ni gollegi no ke e kwe mudu yeng e de pelle pelle jweti na tuenda sudu sawar depitebe lungwaran un yidu anu ga e jeti leur novembre kowarsu dungenda.
Jangirde Université Abdou Moumine de Jame yaade do enda dum woni nimbe jangobe leno kujeto andal territoire tefete hande subaka ono chigili dundo mbien hawrinde maunde to enda hano kondarta do enda leede Afrika jomme mu ande I hawtade be leedi mede Niger gam do noindarte labi di hojete far ko yata do enda leede mede Afrika yeso yeruni no biyeter docteur Nabala adare wi dum woni jangino der jangirde latide do enda ande no file o winde hawrinde wade takonana balde didi dundo ndare do enda horebe leede mede Afrika gam batte la morade no wadir e yaadu yeso leede me Afrika Moktar Hamadu nani koyuni bedo maju.
La mission des universitaires.
Jahangal nimbe jangube ele lekuli marukote universite hautade fahande jokibe ande do fila wawde ko halete dundo no watang ko lami be handeng fama noi lamu jodorino ko wana jonin. Dun walambe be toka lawo lamungol do fila lawo matungube jogingu. E wala tugol bibe leydi ko heewi e horebe leede meede Afrika do enna fu ngala sigila chubinido nenno se jomun dawa nyande gontan wi'a dum gadanni wada dum koro neda hawrinde no wada nan himbe laamu yidube wallutude bibe leydi e tokkude lawol gongaku keba ngada lawol gongaku no wodiri e laamaade no wodiri
les affaires publiques
Fedeni sukabe jangobe nder lekoloji dum woni to jangete ekinti goddo enda golle be nyame witende UPTN adake handen fuddude murter ko balde didi yade hande subano dum doni hande subano woni ko be murtini derol e hollude alla e mettorgal ko be tawra do enda nonni bi etede do enda munkale maman ibrahim secrétaire général mo fedde UPTN mo nyame o o hebi o famini bandime rukayata adraman do nde murter mabbe
min dasi talkur murtere ko balde didi handen e jango do kulle de min jami ko yottinaka go ofuni do balla kamin kokkete ko darna didabel do bandirabe amin wombe no janga der jangirde golle jungo e gomnati on darni jobol mabbe himbe no be gomnati hoodi teddirka jobol jande mabbe de handen itti juude e mabbe illa ko hitane dubi da idi sappo e joy warande sappo e jeego o tiedde no jomi e gomnati fa tupka hitane dubi didi sappo e jeego he jeedidi o fu gada murtere demin nati ko balde didi deni min kanti fedde amin IPTN no hojam labi gon gan tewta hakkeji
Biyani sadorma tawado ndere jangirde latide to sukabe jangobe jangata no ekintine do enda golleji ko noiten do enda fedde kawrital pelle jinganoje do enda jandeji leedi mede Niger ngadi andinore do enda mbien kengam ana fedde Rosen holli ko dum welay dum ba seda e alama no ministre mo jondo o won hawjiro dum biyani Abdou Mamman Lo Koko horejo fedde Rosende o hebi o famini Mutari Mahamadu do dum
nous sommes penchés sur le
do sadara magi tawadi der jangirde golle jungo wadi min burtini andinore de yasin gan himbe leydi hebe leyde yasin fupama ko horebe kandube be gadda ballakaji mabbe handi wallira gan de hanani mursir kan hewtata himbe farfi teful andal labi jandegi kan yarata leydi mendi yeso gandeni ewama jangirde ekol hana butigiyal galpi kittata on ba wakkati da gidda hano da misali ho jama ko wadana jangirde CFPP huda non ko wadai so kabe burtana ami hakkeji mabbe der hakkillo fukkingo ko be lildana loreji e police be joy be garbe chankitibe huda non ko wadai basa dakal gan sukabe be andi hakkeji mabbe labe di fuko hani tokki be tokkiri dum do ko ewata labe seri amurtere
qui est prévu par la constitution qui reconnaît le droit de grève.
Mbiyani fedde dunia haujinde dila mpelete indi tirtende denda OEM hautade fedde walope vitende SOS civis mchigila ke asawe bitit o nyalande batu jota kale ndo galure azende. Dumdu tawakena na lei beidugol ndena gudokero le region gender edifa. Bandi mini alikeita mo zender ye yewtido dende bie teto Nasir Ibrahim mo fedde SOS civis nani kuhala ni mdomaju.
No da yautare ji kumpintinol golmin gon minen gada dar wuro gon e gure gon ido keri kabbini be gombe no durwa gande na ku tabbintina do gattol jungo fedde mauni hawjini e himbe dillobe e joddini anu labi ko fijirdeji hanu ifina tawa jaltinoje hanu piyol balon e durwe en kan watte gan hakkiloji himbe fode farko ewata hanu kumpintinol gol himbe gon no gada gande na ku e hakkilo fukki tabbintina der chakantaraage din wadi hano kabbini be e bibbe wuro bembe kawram be gada hano yewtereji nonni ko yago sedda labi no joddinte ko lambaji ko noddol ko jomun yobata nodda deni wi'i to hakkillo ummiugo woni yewtereji no watti do wuddu radioji no hokkan lawol ko himbe hano kokka fama mabbe
radiofoni
wandana HCR fedde leddi duniyaru hawjine fille ferobe ledde mu'en yaado e ferobe ledde mu'en tawabe dole leddi Niger
dum wandana HCR fedde ledde duniyaru hawjine fille ferobe ledde mu'en yaado e ferobe ledde mu'en tawabe do der leddi Niger fedde de illa tati lewru mai hitane duube ujunaji didi e sappo e jeddi singi gollirde mu agades
dum e fedde HCR de singana
fedde de singama ga hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leddi mu
neddo doggudo leddi mu de wawa so ider mayri gan no hulato torre dalila dinam lenyol mum nyumum gan no jaahe parti nano jaahe fedde jinganore himbe leydi na misali gan leydi mun no tawa der kunu na der sa dornam mawdam deni aferoyi leydi ma fa awawa so ider mayri kan ada hulato torre da na misali gan leydi ma don tawa der kunu na der sa dornam mawdam to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni wadu polum jeetati polum polum go'o didi go'o didi lamba amin ni wadu polum jeetati olum olum go'o didi go'o didi noddude lamba o fotay credit fukki hakkiloma wala goddo fere ando anoddimi de anoddi gollo amin gom famtinte no gada ko keba balla
nan ne ngarte yewtere meden pindinol ciagal balde sedda ko horani nyalande ittanade leddi meden Niger e yolbinande do enda hokkobe habaru chapande tati lewru novembre gado o horejo fedde sigilinde de julde famminimi do maju Ibrahim Haruna nani ko yibande berukeyatu Abdurrahman
un double concours a été lancé le premier concours a un temps précis
teutol yodidi won ko min gadi go fuginanda e do filla mballak ko ko be habaruji way wadude gan al e fawarjo hisinde himbe gacceji kanyo e hirnyereji gadoji dile be ngel du wonnana e do ko darto hono ko be habaruji wadobe widagol do kullantereje ben don ko ndan yidama tay hokkama sembe gam batte heba be gada golle mabbe be endan no wodiri dum fuddul ko ndan yottinani kero gollobe leydi Niger har filla ko kol habaruji fuddi jewa dum jiddo fu no waran non jaba derol do endan ya ha winde derongol hebbita ko wi'a hebbina dum endan den du konna wadate cartal mun du wadda dum ko ete copie dum wadda ciagal mun du hono gollangal jomu yidi fa watta ele tewtor ni endan waddangal holla kanyum du noni non don du konna fayaade noga e lewru nun gonde der mudum min domi himbe wadda dereji mun dum ciagal mun du konna noga e joy lewru dum endan den wonno ko jewobbe enda kay hore mu jojjinte mi wa wiide ma hande de himbe foto won ko winda sab minen do min gondo min binda faande minister to du wobbe ko ine mo no winde min bindi do ko tibe sappo e jomi anda foto winda to illu hitandu jene kemi jene chapande jenay neɗɗo fof no anndi nde enɗa warde jom yimɓe ne gonno droit dow fille ko darto hono tawe hokkoɓe habaruji yolbinanama waɗa golle mumen keeɓi koye mum fa wooɗi ka noon wonno woodi laawol laamu koƴagol nayi lewru juin duuɓi naɗiɗe sappo golɗon yehi hokkoye laawol yimɓe honoon watta golle mumen fondita fa wooɗa le laawol ngol ni no woodi ko hanta e moƴƴintinama sa allah gan si en daari ni laawol ngol hollayi noye wondu so neɗɗo koko habaruji waɗi gacce noye wawi faddorede tawe watta golle ɗe naadu konnan du noye sere mu hani waɗira caggal mum du gollal ngal e hoore mum no hani gollire ɗe reji ɗi hollayi ɗum fa
ɗo wonto kibaruji meɗe fulfilde tili kirtan to jahirde.